altar.
It's 10 on the hit.
Hey, Lord, I've seen in your grave.
Kweli baba nimekonga, nimekonga ukinitendea miujiza.
Kweli baba nimekonga, nimekonga umejidhihirisha kwangu.
Alo, umenishangaza, bado naiona eva. Umenishangaza, umenisiba mudomo.
Umenishangaza, bado naiona neema. Umenishangaza,
minawe lugha yetu moja, tukiongea tunaelewana, yani mambo sawa sawa,
sawa sawa.
Kila namu siyo wewe, tukesha chokana, kila kwa kora naiona, yani mambo sawa sawa.
Oh Yesu, I
everything that I needed all for you. That is gonna be in somebody, and I cannot see everybody, yeah. Lord, you've been so grateful to me. I don't wanna hide and I know that all of the things you did to me, there is nobody can do and know, yeah. Aye, 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 nimekona Bwana. Aye, aye, aye,
minawe.